kababaje umutima kasindura makuru inzira yambanye ndende nkomeza kurwana n'umutima nagerageje kubivamo none nsanze ushaka this way oh kakajwi kawe